Downloaded from ilovezedmusic.com.
Asembe fati na ove ni kasi tombe. Sembe kulipe madivosi break up on the day. Ijafeshi ye ufuna waifaka pa muviri we ukumba. Kwa mupanga panga yote haiti the only one. Bima bima, according to your specification need. Imagine mchima wake unapasi weti ya. And you're the only one uwaishiwa akisesia. And a reminder no matter where you are. Ima mkumbusa ati wasi ya mtu kunyumba. Akafuno lufyanya akumbuka kwe machoke. Akafuno luwana akumbuka kwe machoke. Asembe fati na ove ni kasi tombe. Sembe kulipe madivosi break up on the day. Ijafeshi ye ufuna waifaka pa muviri we ukumba. Kwa mupanga panga yote haiti the only one. Faka povala, watenga vonzula, wafaka polula. Ana neti weki yako chape. Akaenda kwina ngo ni outside the coverage area. Ana reminder, no matter where you are. Ima mkumbusa, ati wasi ya mtu kunyumba. Akafuno lufyanya, akumbuka kwa machoke. Kafuno luwana, akumbuka kwe machoke. Asembe fati na ove ni kasi tombe. Sembe kulipe madivosi break up on the day. Ijafeshi ye ufuna waifaka pa muviri we ukumba. Kwa mupanga panga yote haiti the only one. Kasi tombe.
From ilovezedmusic.com.